Kazé, such a Rebecca to yourself. Tunatokea mitani, wanakotokaga ma superhero. So shwani, wanakotokaga ma super zero. Tuna mada, tuna sepa, macho kwenye pepa. Tufanani, wanalima kwa jembe, si tuna tractor. Peleka, peleka, game tata yeleweki. Na double magoli, kila unapofanya mistake, mischeki. Jiku fake, stiku egg, jaga kabisa makwenu kabla ujakuja kubeti. Uko nasari, chari bado na safari. Tuko za mozo meme, nye mko za moza vibattery. Na switch zetu zout na TLOG. Hi, my snitch wetu na wapenda tuwa vlog. Have a shock, na nyinyo vizito ni te forklift. Nilipotoka na nilipo, it's a long trip. Na jari muda jepo sendi na wakati. Wakati tenda na sisa, tuna muda wakustanti.
I can run this pen, I just wanna fly away.
Ziende kwa wauza nyago. Mbeni zoto anifungie mana nimefika mbeba kago. Poleni wasobi kichwa panzi nipo gado. Maisha fresh nipo choni na testa jipeya chabo. Who are you by the way? Get off my way. Ni ule mitozo zamani anifungi nimeweka way. Naona wanafuma kwa matusi. Na bado wafungi ndo hata wakiumwa kia rusi. Bifuli silo na hela sorry no way. Hata hivyo wasibato kani no name figure ewe no name nini. Mindo master wa ilijiji shawe kaga nipazia mpaka kwenye mlango fliki. Watoto disha wachezeshi shane zote nazo mimi. Mimonye sijongeleshi sasikyota niambia nini. Simwigi Kendrick wala Drake na kipaji. Ubongwangu na power bank ndo mana kili na charge.
I can run this game, I just wanna fly away.